waliba muddooyinkii ka dambeeyay deegaanka awdiinle ee gobolka Baaya sameeyay horumar shirka dhisan iniga dhismiyalka danduguuda si loo fududeeyo adeegyada bulshada maadaama dalka uu soo muddo dheer burbur ka jiray meelo reedan dhisowka la ka sameeyay waliba kumida hasalliga booliska deegaanka awdiinle oo ah meeloonku muhiimsan ee bulshada lanka adeeyo gaar ahaan iniga amniga iyo ilaalinta shal dambeeyowka bulshada gudoomiyaha deegaanka awdiinle ee gobolka Baay Ibrahim Maxamed Nuur Kalaay iyo kormeer shaqo ka seediyay dhismaha xarunta ciidanka booliska deegaanka awdiinle oo heer gabagaba ee marahaya gudoomiyaha arrimaha bulshada deegaanka taliyaha saldhigga saraakiil kale iyo kuwa heliyaasi kormeerka xaruntan oo si casri ah loo dhisay gudoomiyaha deegaanka awdiinle ee gobolka Baay Ibrahim Maxamed Nuur Kalaay ayaa ku hadlay baahida sheentinta saldhigga la dhisa soo neebugaadii hay'adaha iyo injineerada wala dhisayna
awalan ma tikriji wala sugnata ilaahay subhanahu wa ta'ala thaniyan wali kalam tamu hadgoonay tijeeli faday taliyaha saldhigga degmada awdiinle gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo saraakiisha kale ma arday ee garbaban teegan intii fogaanta intii ma qoon bulinna ma santin wali aaminsanaan shakhsiyan kama mulahan haddii in jarafadna ciidamada ma arday amniga oo geesiyaasha oo soo majeesiyalka ah haddii in jarafan ilaahay ka soo koo wali aaminsanaan ma arday in isin sabanka tin ma arday saldigan dismadis iyo geed meelad maray gibgiba anti sadir deegaanka waleen ka dhiganta guul iyo farxad iyo reen reen aan ka dhiganta may weelay baahayinka oo maana gaarka ee maana arday ka jirti iyo kamid ee degmada awdiin marka saas daraadee wali ka dhiganta may dhahay marbadan wali diiday lan oo geey ka maana odow ah odowga maana arday oo nololob muslimiin ama gaar ahaan koofar galbeed nololi oo gud didka ah inuu ha qoban arday waa nolol ha qoban iyo wali diiday maana saldhig xumo dartii iyo maanaha mingidoonin ka fakadi marka odowga asayma wali dhig korta hadii la fadaw lan muwaadin ah maana tii lan muwaadin ah maana arday naftis ka hadgudu mis dhibaatay muwaadinkaas hadii maana la kaas dil la mo amniga wali shugul iyo tan tii lan kaas qobadan waan arday iyo ahaayan na ku wareejin mayda rais sharci iyo maxkamado oo armoogasi maana ka shugul la ku wareejin marka saas daraadii markii hore hadii uu lan qobana isla markii buu wali buu saldhig wali qaadi jarnay degmada Baydhabo yaan qaadi jarni marka hadma ilaahay ma hadii saha hadin lan noocaas ee maana arday uu galanta ka dhigna anti fadno haay korn atina mayda rais uu gaasina maana wareeji korn may walaay ma dhor meel la kahay oo ma lahayn marka muhiimad badan oo mayda rais tan tan ka faafahi korn mise tan ka koobo korn oo galbagaanana ku guuhu jarti ya maana anglata
saldhigan booliska deegaanka awdiinle la ka dhisay oo li baahay ah kooye saxla maamulka iyo sheeganantii oo way jirana meel uu ka hiiran dadka la hanqowday falalka amni darada iyo kiisaska ka saleysan dacwadaha muwaadiniinta meelaysay ku noolaa dhaxmaraayanka